nyendina kana nidhoze Zekwa nithili mziaka tombi mozioko wandunda Anomba kani kwe jinye kwenda kiake ni moziawa Katombi wadhi wakwa ndina nyendina kana nidhoze Zekwa nithili mziaka tombi mozioko wandunda Anomba kani kwe jinye kwenda kiake ni moziawa Kwenye wambie utene na sukulu nizoma Yae nizoma newa wekundu kuino ndanzi kito Ikani bidi ngole mazomo ni kune solo mbaito Unuwa kwenye wambie utene na sukulu nizoma Yae nizoma newa wekundu kuino ndanzi kito Ikani bidi ngole mazomo ni kune solo mbaito Tiyo karabati kini kinango ni mudabye Nimiku na vyuki madhara umadheri makwa kwewei Na wewe wawo nyenda ya zino weke kwiwe ngina Masolo ya kwa tiyo karabati kini kinango ni mudabye Nimiku na vyuki madhara umadheri makwa kwewei Na wewe wawo nyenda ya zino weke kwiwe ngina Sineza ume maemi anga ito mundo Abai woko dhoka emo mezia mudia umongu tabasye Umeze yu wiki aniwe noze kio mbola oyewa Anyenini sineza ume maemi anga ito mundo Abai woko dhoka emo mezia mudia umongu tabasye Umeze yu wiki aniwe noze kio mbola oyewa Muno wiki tema koti mwezi miwatuno Na kumita wiki nganate ni wenzo wiyangoma Mbadhi nizi odho waona ndutunga wa muziawa Mzengasia muno wiki tema koti mwezi miwatuno Na kumita wiki nganate ni wenzo wiyangoma Mbadhi nizi odho waona ndutunga wa muziawa Mazabu wa vitizyo ula mudhe na tuwa idhome Thakame zio miomana etizi angubu mjo okelila Muko wa muzungu manawiza okwatia wabuka Mazabu wa vitizyo ula mudhe na tuwa idhome Thakame zio miomana etizi angubu mjo okelila Muko wa muzungu manawiza okwatia wabuka Lovers, lovers, you got it. The man be a Ulondo. I say, there's a moko, there's a moko. Quata mundo. Yeah. No, I can give no way. Show me a son, you Kyoko Kajewa Wakute Mbada nakamodo Shetoy
Mutuku mutandawe Kuma kikumeni hata Shauri ya tsunami